Kituki, tuki, 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 tupa.
YJ.
Maneno, 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 maneno. Mate, mate,
kwanga umate, mate.
Mate, mate, kwanga
umejiiba.
Mate, mate,
kwanga ndinga.
Mate, mate, kwanga
umejifanya unijui kumbe kwenu chakata. Umeshika pedeje aminata unangata. Umezima mpaka data simu yangu nakata. Umasikini amepata basi tako ni mbwata.
Chue mama, ay 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 ay. Chue mama, sura ya baba, ay 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 ay. Sura ya baba.
Mate, mate,
waga umate mate.
Mate, mate,
umejiiba.
Mate, mate,
kwenye kandinga.
Mate, mate,
ana nywele za kisomali
zinateleza, zinateleza.
Na kiuno cha kitandari
unoteke, teke, teke.
Huyu mtoto ni cheche,
kagusanisha, asina chanya.
Kwake sina gamazenge,
kakutanisha, waka na panya.
Ananipaza maju, yote yote chakachui. Chuku chuku bila tui, kama sinema ni marichui.
Mate, mate,
kwaka umate mate.
Mate, mate, kwaka
umejiiba.
Mate, mate, kwaka
unye kandinga.
Mate, mate, kwaka.
Nipeleke, nipeleke, peleke mputa mputa. Ukuta unanyufa, magwali unanifa. Niperembe, nibebebebe, umenifunga mateka. Mwezenu nadeka, nachotaka ananipa.
Popoli, poli, popo, kide, kide, dea. Popoli, poli, popo, ona penzile na pepe. Bora popoli, poli, popo, kide, dea. Popoli, poli,
kandinga.
Mate, mate,
ato vilenga.
Chue mama, chue mama, sura ya baba, sura ya baba.
Masna Mansuri
Maria my daughter.
Kano, kano, kanoga. Toto kanoga. Kano, kano, kanoga. Toto kanoga. Mafuta
kanoga,
mara kanyoa kasuka
kanoga,
mtoto kashika ukuta
kanoga,
mara kapanda kashuka
kanoga.